Open now, namhlanje apha e-RX Radio ndinosarifa sokuthi ongomculi we-hip hop apha eMzantsi Afrika. Ikhaya lakhe liseBisho eNtshona Koloni. Wakhupha iculo lakhe elibizwa Two Eyes ehambisana noDean Denaro. Eli culo likhutshwe kunomathotholo kwaye nakwi-intanethi. Mala Sarifa, sicela usixelele kabanzi ngawe na ngendlela owangena ngayo emculweni.
Mala ndiyabulisa, igama lami ngu-Sarifa, ngowaseBisho, and basically umculo ndandiwuthanda, like ndandikhula ndithanda ukumamela umculo, and basically that's how I got into yomculo. It was never really anything big, but ndandikhula ndithanda umculo, so I felt like if abantu can sing, nam I can also do this too. So yaqalela apho yonke loo
nto. Uye wakhupha iculo lakho elithi Two Eyes, uziva njani ngayo loo ngoma?
Like elaa culo lindenza ndonwabe kakhulu because it's doing big things in the mainstream and abantu bayazithanda. Iitshomi zam nabantu abangandaziyo, they always come up to me and they say ingoma yakho imnandi, fethana ingoma yakho. So every time ndimamela laa ngoma I always feel like I did a good job because Amanda always tell me that they like my song. So, yeah, I always feel like, I always feel happy whenever I listen to the song.
Yintoni yakukhuthazayo ukuze udibanise le ngoma kwaye bekunjani ngoku ubuyibhala le ngoma?
Kwakulula, I mean, ndayibhala in under 20 minutes ingoma. So it was very easy for me uba ndibhale ingoma. And just making the song, it took a lot of time. But then after some time, everything kind of happened in a way. But writing the song and making it was fun in the studio. But then,
Waqala nini ukubhala umculo kwaye usalikhumbula iculo lakho lokuqala?
Ndaqala ubhala iculo ndina-12, but then iculo lam lokuqala andisalikhumbuli, I don't wanna lie, but then yeah, ndaqala ndina-12, that's all I can say.
Kwelaa culo ubulikhuphele lithi Two Eyes ubusebenzisana noDean Denaro, bekunjani usebenzisana naye?
Udean is like an amazing guy, like ngumntu okwasoloko une-energy, uyahlekisa. So a studio is always like the environment eyonwabisayo. So for me, honestly, working with Udean was amazing. It still is. Naxa siyoperforma laa ngoma, like I mean i-energy yakhe is always up there. So for me, I always enjoy working with Udean. It's never a problem. Like he's an amazing artist.
Leliphi icebo onalo onolisebenzisa ekukhuthazeni abantu bakho basekuhlaleni?
I think you have to understand ba not sonke sizoblow up ngexesha elifanayo, and also you have to just work hard qho ungayeki, every day sebenza, you know, and up until uyifumane le nto uyifunayo and up until ufike kule point ufuna ufika kuyo kule nto uyenzayo. So I think just always work hard mna all the time and never give up.
Ingaba unawo amazwi onowanika ulutsha?
Yeah, hlala esikolweni, don't drop out of school, hlala esikolweni, and get an education, and also follow your dreams. Nothing beats following your dreams. Follow your dreams all the time. Ufuna ukwenza ntoni, get an education first, then follow your dreams.
Ingaba ikhona enye into onoyithetha?
Social media wise, everyone can follow me on Twitter and on Instagram at @SA_Rifa and also on Facebook at @SA_Rifa, and Ingoma Yam Two Eyes is out on all digital platforms.
I can't wait to listen to your song, Sarif.
Thank you.
And go sing on Vumele Bandu interview. Thank you so much.
Thank you so much.
Thank you so much.